WestsideMusicBlog.net. I still remember ninakula na vamukwini mubondi mwenzali bena fini mkombo nitenzali bena pakini kufiku nganenzali bena bakini nikaganiza matezi ya kumbuyo mwandini bwela unitambeko muli lelo
monga sindine 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 monga sindine
adwa
sindine sindine
adwa
sindine monga sindine 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 monga sindine
adwa
sindine sindine.
I still remember ninakula na vamukwini mubondi mwenzali bena fini mkombo nitenzali bena pakini kufiku nganenzali bena bakini nikaganiza matezi ya kumbuyo mwandini bwela unitambeko muli lelo
monga sindine 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 monga sindine
adwa
sindine sindine
adwa
sindine monga sindine 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 monga sindine
adwa
sindine sindine.
I still remember ninakula na vamukwini mubondi mwenzali bena fini mkombo nitenzali bena pakini kufiku nganenzali bena bakini nikaganiza matezi ya kumbuyo mwandini bwela unitambeko muli lelo
monga sindine 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 monga sindine
adwa
sindine sindine
adwa
sindine monga sindine 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 monga sindine
adwa
sindine sindine.
Downloaded from westsidemusicblog.net.